chino pande shemeti tuikila mohino ilimo Ngwami onga chino kushutana kwa pange Chihubo wetu tuwa kufose zanga yonane Kuna tetika mukata yonane kuzalila Njala Nitunga kaya kunonya lila njala
Remember from northwesternmusic.org.
Aliranjala kuno anwe Jehova. Inoria ilaria ikalo ile kutemuka na njala. Yana tukuna yena kupya kulungwala kulimwe. Tuche kupi.
Agwe yako, agwe yako kametate.
Okuna dwe kwenu kela yapelo.
Silence Studio Production. Let's see found a thing like this, man. Kude, Africa.
I got to go to the hospital.
kuzalila
Kayuturanga kwa mazeve Nelicha kumori uprogramu
Chiuma watutu wame maseza kayotende Kunatateka mukataka kuzalila
Iwela hili Nga mupilo usone na 70 times 70 Kakata laka kuzalila Kona mwine zichwaro Wena naska fijela kwa chichi Kwena sazivize Wena ya mupulaga kwa chivama nyando Universe of Bakasaka
Tuambanga na misha buka kulio tuturi kwezi Chiwakana ufuta
Chumapani shimati tuikile mohino ilimo Kwa mionga jina kushuta na kwa bake
Chino
pande sheme titu ikile mohino ilimo Nwa mionga chino kushuta na kuapange
Smart boy, want to cheer you and get your
Mkonje kucha mwaya na mwaya ina jopo. Chapana yo pole jino tukeke.
Hey, you know what it is.
Mkonje kucha mwaya na mwaya ina jopo. Chapana yo pole jino tukeke. Moya na moya ina jopo. Chapana yo pole jino tukeke.
Universal Music.
Mubonja kucha muya na muya ina jopu. Chapae opole jino tukeke.
Apo palusa kapo minange. Yesu kame kipo palusa kakwanu. John B. Mkwange. Chisapwe mwindesti rinyupo yomba.
Mubonja kucha muya na muya ina jopu.
Yambala nile poreche ya ufabanana.
Yambala
Yambala, yambala, yambala. Tile Kulongila mwche kumoli wenche
kutakie. Nyeche mwche lulilika ikale iwana. Tuwane iwo pole jino tukeke.
Anything like this, man. Let's run it.
You wanna you won't pull it, you know, to get it. You wanna you won't pull it, you know, to get it.
You never go down. Kikobra poison, you kumbala kika miss. I can't touch
you. Northwesternmusic.org. Your premium source of Zambians music.
Otwambia gwenyengeri shes. Kono mwai kumoera. Yala imoyo wangamene. Kachiri shea kame. Wanso kina kumora. Shore be. The new boy. Wansa kumomo boy. I see you.
Universal Music. Silence Studio Production.